ne faut jamais perdre son âme. Jamais.
Il en gia uli chagua, ina pashwa ukwe akili. Watu wote wana tafuta, ufika yulu na eshima. Pole pole, ile njoni mwendo, upenda mali, tutakosa mapendo. Pasi yote we, never lose your soul, never, yeah. Pasi yote we, never lose your soul, never. Pasi yote nigiza, tuko natafuta ukweli. Watu mingi wanafika sawa nyama, usifate ile njia. Pole pole, ile njoni mwendo, kupenda mali takosa mapendo.
Pasi yote we, never lose your soul, never.
Come bisabo moi na yote.
Pasi yote we, never lose your soul, never.
Dali payoko kende.
Pasi yote we, never lose your soul, never, never. Pasi yote we, never lose your soul, never.
Jamais perdre. Jamais perdre. Yoko kende.
Pasi yote we,
never lose your soul,
never.
Tale pa yoko kende.
Pasi yote we, never lose your soul, never.
Yo baby sabo boy na yote.
Never lose your soul, never.
Tale pa yoko kende.
Pasi yote.